shankysupplier.com.
I miss the one day, Mr. Posiku. Come on, tell me apple.
I know my love.
When your money, you want to pay a single. If you query, you want to pay a blue man. No, this is how you want to pay a blue deal. Kuna mama, kenama, kenuko yo.
Magetoni shuka moja la kujifunika tana nikitoka nasibia dirisha siku nikirudi to hilo najigumika ukaona ja ukaisi na kuchoresha sasa nipo na bonge la toto niko top right sikuzi natumia korogo check in live white life is good I'm here kasepa.
Kodogoni tuacheza kibaba baba. Hivi kwa kweli wendo mama na mindo baba. Tokodogoni tuacheza kibaba baba. Hivi kwa kweli wendo mama na mindo baba. Kina baraka na hona na nyata. Hivi kwa kweli leo mekukamata. Kina baraka na hona na nyata. Hivi kwa kweli leo mekukamata. Ilibidi tu nijiongeze mana niliicha. Niliicha. Ila bola tu nijipongeze. Semana yamekwisha, yamekwisha. Nilikuwa sihilali kwa ajili yako we. Akazikuwa chipsi ya ibola nile mwenyewe. Nilikuwa sihilali kwa ajili yako we. Akazikuwa chipsi ya ibola nile mwenyewe.
Chafura loiwe jeto peri metapaka. Acha niseme wenda momivu ya takwisha. Oya takwisha umama. Unanilijua wando wewe mwenye kisima chafura. Loiwe jeto peri metapaka. Acha niseme wenda momivu ya takwisha. Oya takwisha umama. Lizi Masha meneja Dula Tabata.
Kasepa, kasepa, kasepa. Kasepa na moyo wangu. Aiwe kaondoka kaniacha na mawazo mie. Kasepa na roho yangu. Kasepa, kasepa, kasepa. Kasepa na moyo wangu. Aiwe kaondoka kaniacha na mawazo mie. Kasepa na roho yangu.
Hivi kweli unioni, 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 unioni. Mama unioni na vyoumia. Hivi kweli unioni na vyoumia. Hivi kweli unioni, 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 unioni. Mama unioni na vyoumia. Ona mama we makweba, 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 makweba. Bonifasi makweba. Waumize.
Mjoko wa bikinga wale.
Promoter mdiapo. Anakubali sana mkubuka big boss. Akhisa ni soja. Wesele funcha bay. Ajua soma zingatio. My blaza K-flow. Weduri untouchable. B1 material. Jambito. Abili sepenga. Abumtema babake na mukhili milima. Watoto apugu. Respect sana umboi mtani. Kwa hali ekima, promoter mdi hapo.
I don't my love. Na my love yake. Oma kweba 26. Dani ya vingweta. Watutu wa taxi cheni kao. Na buguru ni soko ni vingweta o.
Choose. Awe mwana kudi melody official. Asku pinky daddy nyo.
Frances Pochiba Weeda anisalimie Salome Adelekta Kiriku Felix Mandai Champion Ibra amkumbuka e anakuja na kubali sana wanangu wa Tabata wanangu Nguje Weso la wani Shabani Bonke Moody Works Yaki Collection Afesto Kise Baba Edu Square anisalimie Tike Fashion Home.